Dati laamu leydi kawjingol filla yolbinande kokkoɓe habaru gaɗa golle mumen no haniri. Lawol laamu leydi bingol kokkowo habaru gam haali nyuma hoore mum uddataki. Dow dati lawol laamu leydi gol hande nder leydi meɗen, tawi kakiji himɓe perodiri dow majji. Gam ittude himɓe ley nimre waɗi maître Amadou Ali Shina Kurgeni, ardiɗo hawju golle fedde leydi mawne hawjina jinganade hakke ɓiɓɓe Adama. Ƴami lawol laamu leydi gol ƴewtini e fondite.
Sandu capanɗe jeegondu e sariya e ko tokki ɗum gaɗowo sariya e hoore muɗum fuu wiyama on laaw wala kokko habaruji nange e nder gollal muɗum e nder haalaji mum ko watto naadu konnan ko windi ɗum fou.
Min gi'i kokkoɓe habaru no nange no udde, noyi wonno waɗa?
Souvent l'opinion se plaint du fait que il y a des
interprétations. Wakkati goɗɗo himɓe no kolla mettorgal mum'en yaade e fa hande de ni neɗɗo hokkoɓe habaruji ɓe enan wattama e ley himɓe laatiɓe no hani tawe ƴewol waɗama gam batte wiɗogol waɗe tama du konnal laawol sariya e hoore muɗum kankay haala mum no laaɓi dow majjum. Laawol walani kokko habaruji nange e nder gollal muɗum won ko tabiti. Ka non wiyama no wawi yonnede, jonni gudu wiya no waɗa millions ɗiɗi fami e deki dom
ta 2,500,000
denne dum wi'a gonga fu der lawol laamu leydigol.
Non on parle de dépénalisation
sen hala jeppinol dongal sariya indama denne no wawi ede bofi ngadi do en sabu dume sen neddo nangaka kasuda sen yomnama jokka du kay fu warti gotum sen hala ka tabintinama jomu non jonnete non tognado no wawi darade darde charde do e makko yeso cuudi sariya gam batte tewta yita hakke mudum to don enda e dum wawi lato wade dongal teddungal sanne sabu cede se dun nawama ayi dum toyto dongal teddungal yaade e suudu kokkol habaru ɓe enla million ɗiɗi e feccere joni journal wawata yoɓude ɗum saabu andaka balɗe foti watto no golla ko heeɓa yettowo toon saabu so ɓuurawi noon yettoke fa hono million ji sappo en ni en suudu radio na suudu télévision na fa ande journal on enda nde ama yooɓa ɗum nde hinnaki fuu no uddani noon gollal mum laayi saabu tawte wala bawɗe ko wawi wadde ɗum kulle noon ko laati no ha dartine fa wooɗa ɗum laatake saɗorma sanne ndenne bonande wonɗo mawɗo
cuuɗiɗo
ndenne ceede moytol gacceɗe no kani ƴewtine na
nonni noon saabu ɗo kay kasu gonni woni ko itta